Music.
Ama oneka so simple, kiotelela no pimpo, wakatoloma ba pipo, akapita bamaliza pindo, akayamba kuvichanga, changa, 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 changa kuvichanganya, changa, 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 changa kuvichanganya, changa kuvichanganya. Gimme pampala, baby wangala, bali ponse pene twangala, efo twangala, baby girl you are, baby girl you are, good to go, good to go, good to go, good to go, baby ukafika ni mabera zungulu, 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 zungulu. Baza yeso fika baza pesa mungule Mr. Love Love you sana Ama oneka so simple Mi hotelela no pimpo Wakatoloma ba pipo Akapita ba maliza pindo Akayamba kuvichanga Changa, changa, changa Changa kuvichanganya Changa Changa, 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 changa kuvichanganya. Changa kuvichanganya. Changa kuvichanganya.
Changa, 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 changa kuvichanganya.
Ushamaliza pesa zangu za akiba. Mama mashimo yote umeziba. Nitakupa visenti vya riba Usiruke ruke kama umechomwa miba hey. Unanivuruga ukinama Zinapukuti kanyama nyama Dimi kwa ndimi zikiumana Ninasisimka nasimama Unavunichanganya unanifanya mpaka naongea mwenyewe Umeniweza weza mimi mweu kwako napatwa na kiwewe Unavunichanganya unanifanya mpaka naongea mwenyewe Mimi kwako mweu sijiwezi Napatwa kiwewe
Ama oneka so simple Kiotelela no pimpo Wakatoloma ba pipo Akapita bamaliza pindo Akayamba kuvichanga Changa, changa, changa Changa kuvichanganya Changa, changa, changa Changa, changa kuvichanganya Changa kuvichanganya
Changanya, unatasala tingo suntana Wezi mandula palama Kalizo ababe nasiva makwana Ukayambu pukunya Umadamfunuka munga pwalili Paja ukatutuma Umanigani zisavambili
Ama oneka so simple Biotelela no pimpo Wakatoloma ba pipo Akapita bamaliza pindo Akayamba kuvichanga Changa, changa, changa Changa kuvichanganya Changa, changa, changa Changa, changa kuvichanganya